Semela kifimbo eti kiboka kiboka Kenya and Afrika mzima. Nimekuja kuchafua, mtakubali nichafue? Chafua, wagwan wagwan, au sio? Watuwata mkubali, kubokeo ni Makisongo. Anajulikana mbali, kubokeo ni Makisongo. Kwa zipa zake zote, kubokeo ni Makisongo. Kwa zipa zake zote, kubokeo ni Makisongo. Just one day, wagwan wagwan, meditation is high. Peace, love, and unity. Hands up, back to last man, like Fimbo 8. No one like Fimbo 8. Fimbo 8, kiboko yao. Makisongo, kiboko yao. Nichafue yawa, chafua. Nichafue yawa, chafua. Ya 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 ya. Wa 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 wa. Ya 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 ya. Inani kama songo, we. Inani kama songo, hakuna. Nani kama songo, we. Au, a, 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 a. Au, a, 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 a. Au, a. Oh, e, oh, e. No one like songo, songo. No one like songo, songo. Watuwata mekubali, kubokeo ni Makisongo. Anajulikana mbali, kubokeo ni Makisongo. Kila mbali songo anajulikana, tumushangilie Mike Songo. Ana ubaguzi kwe sima yake, makofi tena, a-a-a. Makofi tena, a-a-a. No buguda, buguda, yes. No buguda, buguda, yes. Karibu Western, nizipo penya leo, aha. Itapenya leo kesho, nipo penya leo, aha. Itapenya kesho, ahu. Ukiwa na shida mami, utasaidiwa mami. Kono birika mami, ailambi uji mami. Bila kubagua mtu wa watu, penda wema uende zako. Isawa, ya, yeah, isawa. Mike Songo, kule nyumbani Mike Songo, wanataka kuona Mike Songo, ya yeah, mtu wa watu. Watuwata mekubali, kubokeo ni Mike Songo. Anajulikana mbali, kubokeo ni Mike Songo. Kwa zipa zake zote, kubokeo ni Mike Songo. Kwa zipa zake zote, kubokeo ni Mike Songo. Sawa. Songo anatumia akili, tena anatumia bongo. Ukue mdogo utanielewa, ukue polisi utaniheshimu, ukue mkubwa utaniogopa. Ya, yeah, utabidi, utabidi. Ya, yeah. Mola is good, Mola. Atutaki ngefungo kwa Makisongo. Mbona, mbona, mbona. Ango, ango nera, ango. Mtuwa ni aje, ni aje. Mbona umesuba, tangoja kabros. Mbona umesuba, tangoja kabros. Ya, yeah. Pipi pesa yangu, njoo Saturday, kokoti. Contractor, kokoti, contractor, yes, like me, dismiss, songo, dismiss, songo, dismiss, songo, chanju, chanju, cha, mwangi, mwa, mwangi, mwa, inani kama songo, we, inani kama songo, hakuna, inani kama songo, we, a u, a, 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 u, a, a, a.